yande jono wittode min ta chapande tatinani habaruji men ni e fulfulde dimin ummu Omar janganta on der kibaruji men ni ko hisa fi bononda golleji hirnyereji e fitinaji ko woni golle hokkobe habaruji don wadi ni hano kawral beedon andal wada Burkina Faso wuro Wagadougou ko hokkobe habaruji hokka andal dun timmi handen hawrinde COP 27 ni ko wonno wadi Sharm el Sheikh noni leydi Egypte no sini hantugo goto der himbe leydi Niger jabe ton do ko kan fama do mum yewtere men pindidul handen hadatana do nafaka ko gurti ladde kisnoji nguli ladde wodi handel la sal ni portal beydol andel gal hokkobe habaruji gadana wuro Wagadougou leydi Burkina Faso ko fondation Hirondel Sigili hanti koro hawrinde de ni woni gan hisa golleji hirnyereji e fitinaji golle kokkol habaru dum woni ballaka be kanbe gadda e no habbe kanbe gada ko hokkobe habaruji kambe noga e jo cuube del leede jeddiide Afrique noni yannangi nani jabaka woɓɓe ɓeydanaɓe andal noni der jeyaɓe ɓe pantini jeyadimine Fadel Alou
on a pris la responsabilité
walla hokkoɓe habaruji wona gonga fo hani haali woɓɓe wi gonga hana suuɗede jonka mo hen emin fo haali ni ankay ɓey wonno gollude nder leydi mum ton ɗumin koko nder ande muɗum woɓɓe du holli caɗale ko tawa no woni nder golle ɗen enɗo ayo woddu kondan paale paale gonno kewi latiɗe no haɗa no hokkoɓe habaru yi wadde golle mumen yimɓe gatto ko heɓa ƴaɓɓo paale ɗe endan gaɗa golle
mum
kokko habaruji hanana wakkati fuu andinde hunde ko nafata nimɓe fuu min paami kono woodi ƴamɗe goɗɗe ɓe kana ƴameede nimɓe fuu ngam min kanana hokkude yiɗuɓe keƴora ndenagu kaala wona yiɗuɓe fitinaji wonɓe no tilsina tilay sen jardore e mum beley kundule mum gaddata filla hakkillo fukkingo e soɗodirde enɗa
parole de cohésion sociale
duroɓe région modi fani ɓe puɗɗi jurude nder geseje far soɓɓirde leydi din neni ƴewamadu ardiɓe région on ni andinayi wakkati ko bisaji ɗi handi nata nder geseje kile kewɗe iri ni waddata hano haddu hakkunde duroɓe e remoɓe noon ni ko sakiti ɗum ni fi gadduɗo hano ittol yonki himɓe nayo noon ni jeɗɗire wittine nani ko hoorejo sarusi durgol région on Burayma Halidou o fantini jadimin Mani Moussa
kusan kullum maciyayi
oɗo andi nde duroɓe puɗɗi jurude nder guese ko ndemoɓe kantidae golleji mumen fuu ɗum waddan saɗordam noddagal ɗal ngal gaɗanmi yahde e nimɓe du ɓe pamana ko laabi kiiteɗi no godi yesso nimɓe fuu non ko laawol hooƴa hokkude ñalande e wiide joom en guese tawe kantini golleji mumen wakkati on waray duroɓeɓen puɗɗi jurude ndenoyi ɓe ɗon tefa haala ɓe durwa accude ɗum fuɗɗuɓe ɗum ɓeddo no pirata sawru gacce ndum eɗen godi jawdi men kan woni dabbaji duroɓe ɓen joom en guese ɓen do no godi jawdi mumen kan woni guese mumen ndene mo hinno fuu hinno e jawdi bandum kano no hani ɗum famana joddade ley jonde jaam tokka du no laabi kiite ɗi mbiri
kakazamuyi mo bidoka
nder département mo birni ko nini hitane fuu nder wakkati oni guli hite ladde kan watte ɗum do hendu waddata ɗum ngam nguli ɗi kise waɗini hoorejo kawjiɗo fi ladde e jaaye mo onni holli laabi ɗi hani koƴe ko hisa nguli ladde ɗi nani famaka colonel Moussa Ilias o hokki jaadimin Asumana Arzika himɓe gatta hilnare sabi wakkati o gulo hiite yaawi waɗugo nanga illa gulo ladde kanhe gulo hiite nder wuro e andol neɗɗo fuɗo noon gulo hiite fii mum fii noon mo wooɗa sabi hana hunde noon ko neɗɗo hensoto wattana hoore mum hiite gel hiite dow noon ko waddata bononda ko waddata mursere yahgo e himɓe ndenne himɓe gatta hilnare dow ko ƴeewata gulo hiite ko wuro e rewɓe de ni nawtorake hiite gel e kanti no hani ɓe ñifange nde ni iɓe kuɓɓa hiite dow ɓe boɗɗo takkol cekke na huɗo na ko nandini taɓe ɓattin hiite gen hadde mum kan henndudu no waawa woɗi hiite gen to wawta jaɓi nde ni no heɓo ɓe gaɗa katane loopal ko andano demmum to henndu hooƴata hiite gen watta nokkuje gon yimɓe acca dow desude nebban essence nder hoggoji maɓɓe na omdara
jikingidaje
kawral mangal gongal no waɗe dow fi wonƴi tagol bakaji COP 27 noonni no fondi hantugo toɓe goni iɓe kala dow murseréji ɗi leyɗe men afrique wonno gi'a iɓe cini dow natugo nder farratiji dow ko ɓe goni iɓe boytoro deni dabareji lobbi keɓaka to pottal gongal no waɗe égypte gal nonni ka woni ko gusman moussa diaɗo to pottal gal fantini jadimin rahilatu sumana e calolol
min tawa kena e hantode hawride coppe nde harto baddal famra ɗon ɗum wala ɗum yawa sanne gam tan ɗum indi filla kawrol jawdi ɗum waddi filla wattugol jawdi e koronkal e fi wonƴi tagol bakaji nder duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeenayi leyɗe sembe teje ɗen kooƴi aadiji wallititde ɗe ngala sembe ɗen milliyaruji hemre nder hitande fuu hande jawdi ko heɓa ɗum fuu ɓuray ceede dollar milliyaruji capanɗe jeetati e tati e wakkati no hawride ton Glasgow ɗum waddi filla ɓeydita e jawdi mballititteendi ndin amma min jii ɗum waɗaka fahande leyɗe men yooro e bononɗaji ndiyam no torri ɗum en ɗum ƴami e leyɗe sembenteje ɗen gatta jawdi ɗum waɗi komiɗen mbawi wiide hawride nden ñalawma goto no ɓeydete dowmu
noga e tati lewru novembre ni garowo ɗo nder gallu ñamey ni lawol golle joɓere no waɗete ko gattol te borgal nonni ko inditira e francire protège nonni ko gi'al kente e gi'al koppi ndenne ɗuɗal wonduɓe saɗarma rafi mun lawol gol muraduji mabɓe no huntoto nani ko docteur Foumakoye Gado Adamu o Amadou o fantini jadimin Gourouza Hasumi.
Vous savez, dans notre pays,
oɗon andi ɗo nder leydi meɗen Niger ɗuɗal nimɓe fuu godana e pewri no woodi du fa hande heɓuɓe nder bononda laabi saɗorma ko waddanta ɗum en nawnanɗe harto koppi muɗum naane e gi'al kente muɗum ɗon woodi du no nawnanɗe noon ɗe mbawa heɓanede mosola dana wattanede teborgal e dobe jomum naane e gi'e kente jomum ɗum ɗon du no dobe jomum ittete wattanede goɗɗe ɗum du no waɗan ko neɗɗo heɓa dobe koyɗe kese e ko gi'al kente kesa
gomnati leydi Niger ni adi aadi waɗugo jonde ko waɗete ɗo nder gallu ñamayi kantol lewru novembre nonni gam famugo golleji ɗi ONG ji gonno gaɗa nder gidal gal ministre kawjiɗo e golleji gaɗeteɗi nder leydi nonni e jaaki yeeso ɓiɓɓe leydi no fantini wiide ƴewtinaki golleji ɗi no gaɗete nani fama ka ministre Mahamman Ibrahim o fantini jadimin Asuman Aboubacar.
Limore sakitini kam min jogi harko darata balla kapporjeji e ONG ji gonno gadda dow fi yaadu yeeso ɗo endal leydi Niger. PDS sigila joɗɗinaɗo hitande duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi yaade hitande duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeetati nder mum holli ko ɗo pecce hemre sappo e tati ɗen enden fuu goni ballaji ɗi ONG ji ɗi enden gonno gaddana leydi ɗum ndu no holla ko jonde pelle ɗe enden ni leydi Niger no woodi nafakka mawka amma ɗum ni no woodi goɗɗum ko wona no waɗe nder hawju pelle ɗe enden ko deni ɗum hakkilaki ɗiɗum wawi bonnude fi keɓol ballaji ɗi enden dalila majjum du waɗi ko ardiɗo leydi ƴami batu jooɗa haale waɗe dow pelle ɗe enden yimɓe daara heɓude mosola saɗormaji ɗi pelle ɗe enden tawra nder golle mum nden gaɗa mum kaden laabi joɗɗine golle gaɗe yimɓe nafu pelle ɗen du fa handen keguino
waɗude golle lawol doso belani fi gaɗol mum waddi ɗuɓe cakkitiɗe ni himɓe nati nder suulare himɓe ɗo tokkoɓe lawol gol ndey hande ni gol lawol ni mo kilo capanɗe jeetati e tati no dow lawol hantugo nonni no kawjiɗo golle campany golle ɗen fantini Issifo Aliyo gonduɗo ñañal nder campany o fantini jadimin nana Hadisa Hassan.
Gollal lawol loore beela do so gollal noon gongal no yeyra no woɗiri jon o ni gollal ngal sembe mum fuu waɗama jon kay wala fuu ko heddi sahana gattol kaƴe daneje lawal ɗiɗaɓal ɗum kamƴum du ɓurta kiloji sappo illa gollal natuno nder wuuro na saɗorna heɓe ndeni wiyama woɓɓe dirdina nder nokkuje mu'en fa gollal waɗe no gattan wañare le majjum tawi do gollal noon latingal wakkati ni watta hanta woɗi laabi kelduɗi gatteɗi ɗin ɗo joom en moteje e loreji nde wiyama tokkiraɗi fuu no kollan salare komin elata yaade lewru wi'e gollal ngal hanti nangude compagnie agali gattol kaƴe daneje lawal ɗiɗaɓal ngal waɗama jonkay to heddi ɗo woni agali warde PK0
ɓiy leydi Senegal ni Sadio Mane latowo bal mawdo andado de leydi duniya ni o latata balder tefol coupe ko leydi duniya ko wadete Qatar 2022 non ni dun do nawnere de o wodi wadini o hada natugo der tefol coupe o non ni fi memudo gidube latol bal makko nani ko bibbe leydi Senegal gombe do der gallu nyimay fantini jaadi min jaadirabe amin mamman ada kan salamatu kadiri.
C'est quelque chose de très difficile pour toute la nation.
Hunde nan ko latani sadarnda mawdon to bibbe leydi Senegal kan fu e bibbe leydi Afrika amma latol bal non ballaga nimbe funum denne min bawta dallinade do Sadio Mane tam no wodi latobe bal wobbe tawabe don o latana kimina hano Neymar mo Brazil Messi mo Argentine min du Sadio Mane non latani
special quoi.
Minen himbe Senegal minen yidi Sadio Mane wi e yehino tewtol coupe duniyaru sabu Senegal fodo yidi Sadio Mane wana ke lato balon wala na wawbe ka non woni min jey fu Sadio Mane wawde lato balon
Sadio Mane
je ne pense pas que il va
milta sako o yata tom bako Allah wadi o akiti njaaki makko Mane jondo wana do inde Senegal tan non do inde bibbe leydi Afrika funum ana bi leydi Niger min do bi leydi Senegal denne nimbe funo kenanim
needle aussi.
To latol bal ni tefol coupe ko duniya ni ko dubbe didi e nogay didi ni ko wadete Qatar no fuddete alal nogay e lewru novembre non ni pelle leydi Afrique joyi kan jahata to latol bal ko tefol coupe ko duniya non ni lawali garba gondudo andal do fi latol bal o fantini sa'a mo fedde latol bal black star mo leydi Ghana wodi nani ko Soumane Amadou waddi
Le Ghana,
Ghana tawa kana ele fait de wete groupe H donc en dans teddi sanne koy sabu irigey don tawa irigey du kondan kanyi e Ghana lati do am bal sur un micito du kondan didi leur jier du nadi sapo ko dum wanno coupe en Afrique du Sud Suarez wat jungo hadi balour de Ghana nan na heb ya yes bako be kokama lati nan ko jepel na asamowa kanyi lati dey hebay nanude latol hakkude Ghana irigey himbe fuddu kondan hettini fa dar no be gaddoto jonka hon ekito on so waawi hojude heybe de hibbe wonno be hembe o hawribe No, I can't help her. Yeah, yes, it's a little bad.
Well, also going to Rossi.
Yewtere men pindinol ni hikka gurti ladde ko hisa guli ladde gadaadi der departement mo bermo hokki keptol lobbol no horejo kawjido fi ladde e jaaye mo region maradi o holli wiide ni ar ko ciewata keptol lobbol hebaama dundo Allah e golleji gadaadi nani faama ka colonel Hamza Barmo o fantini jaanibin Mohamed Mamman mo maradi
cette année ni ko enda ni do fi ko darto wadugol gurti ladde ko hadoto nguluji bonni ladde enda fuddama law wadama du faadudi sabu no wadan do kilometre je hemre chapande jena e tati ko di gada kanti gurti ladde di endam dum ko ndan Allah e hono hawrter wadana nyemen e do fi o enda kan hokki lawol dum wada law law tamane demum hitano fi se dum wade fu do metne watagol december dalgo janvier nem fuddete do wadede dum non wadi ko jida ko enda dum wadayi bonande sanne sabu bande hisama le region on endam nguluji ko wadi yottaaki ba sappo ganni tay golle de fuddama ndudo yamirol ministre kay hore mudum hokki lawol golde fudden noga golle wuro septembre tiagal mun du konnan projet propre du fuddi golle hon nan endam illune ko ministre haali o ng je projet je himbe fu gollobe le majjum ngatti jude mun wadi golle de law dum wadi ko hikka guluji ni ngada ba sappo le region on endam wodi ko di nyaami dum du yottaaki ba hectare uji kemedidi nenna yettor tan waawi ede e no golde wadirni endam ko beydi sembe majjuni woni tinnare wadama tindi du konna wada e pirto ko yaade himbe ONG je saru suji e meriji fu darake haali dum gam batti Allah himbe famtino dum fa woda ne wadi ko nguluji ladde di endan keway hikka bonando dum heway
ram wonde feu de bru cette année
dum woni nafaka gurti ladde di
l'importance
gurti ladde di ko di nafata ni woni di ballam fati yiti nge endan heba nyaamira ladde den yirri tawe se nyaami sengo nyanta sengo go dum du buita bonandaji din sanne gurti din se di gadama hudo fu tawtaake der majji woddu kondan ya jendi mudum jaabe no gay ya jaabe no gay joy bande ba goto fottay yidi nge ummake se nyaami faati ke gurtol gol fu to don ni darto ga hetta ko nyaami ke senda sako yara yeso to dun don non woni nafaka gurti ladde di endam e di balla to yidi nge enda heewa to wada bonando
fa kam feu arrive il n'a plus rien à brûler c'est un de lui-même
to madala don habaruji din timmi kerten to jam hirti.